Yo.
Here's another one.
My card, you're killing
when them. When the men wanna come, wanna take them out. Now up every time, now my cinema. The role, now my nigga, them my nini, no. Black singer, singer, get to dilemma. Brother, sorry. Kitu nyama nyama jamtore. Tusha piga bia magachori. Tufunikane chini ya bojori. Nikwe kiss bila ganda we. Nikule yote mashetana kini panda we. Nakupa vyote na nipati kwa varanda. Tunacheza macharanga kapolibo danda danda. Si usha ni janja janja. Ado ado chini kidogo. Tuende bado katika kidogo. Apo apo kamata muogo. Ogo 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 ogo. Ado ado chini kidogo. Tuende bado katika kidogo. Apo apo kamata muogo. Ogo 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 ogo. Kagoma, kagoma, kwenda kagoma. Kagoma, 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 kwenda kagoma. Kagoma, asna dawa. Maisha ni yale yale. Tuende sawa. Tupishane kule kule. Tushapaga. Kila siku vile vile. Kabla kulala tunapiga makelele. Ibwana da bongo ni fire. Unalala vipi nje kuna vimalaya. Baba kuna siti tunasimama vibaya. Kikalia jiti linawaka mambo mbaya mbaya. Ado ado chini kidogo. Tuende bado katika kidogo. Apo apo kamata muogo. Ogo 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 ogo. Ado ado chini kidogo. Tuende bado katika kidogo. Apo apo kamata muogo. Ogo 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 ogo. Kagoma, kagoma, kwenda kagoma. Kagoma, 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 kwenda kagoma. Kagoma, walokaza melegeza. Pombe, jicho nyanya la kengeza. Chonge, kawakuja mekuweza. Zombe, goma kali likichezwa cheza. Tekenya, Tekenya, wewe. Tekenya, Tekenya, wewe. Tekenya, Tekenya, wewe. Tekenya, Tekenya, wewe. Ado ado chini kidogo. Tuende bado katika kidogo. Apo apo kamata muogo. Ogo 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 ogo. Ado ado chini kidogo. Tuende bado katika kidogo. Apo apo kamata muogo. Ogo 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 ogo. Kagoma, 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 kwenda kagoma, kagoma. Kagoma kwenda, tena kagoma kwenda. Hey, I got my cold on this one. We be killing them, hey. Tena, we be killing them.
Killing them,
we be killing them. Hatutaki, hatutaki kubato bato na watoto.